exclusive from MalawiChoose.com.
John Fox in production.
Alitina Nepi, I'm not gonna be here. Chiwamba. Ndika gwira nchito yambuye wangayo ndiza alandira kolona kuludo kolona 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 ndiza alandira kolona 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 tiza landira kolona
pamabeto bazonse tidzafika kumudzi wathu kuhumana nayo mfumu yamafumu yachirungamo ndachita bwino ndimo kugunda ndidzazifunsa ali kuti wanga kolona yamafumu mfumu ndidzaifunsa unabirira kumayesero imayapa chizindikiro cha mtanda unalina acho khala yapa unalolera kusauka kamba ka mtanda sunthira yapa angelo nonse umbani mmanja pamene kolona kuvekedwa wanga mwana ndikulindirira langa tsikulo lomwe adza kukute yose misonzi kukwera kwa mtengo kwa zinthu ulova njala nandiitana wokalandira wanga kolona
kolona kolona kolona kolona tiza landira kolona
mlonda nthawi ili bwanji unja tsopano kuli kusha owelenga khalamaso wanzeru apenye dzuwa zizindikiro ndezukwana zachuma kusokonekera pa dziko lonse madzi kusefukira nthawi zonse nkhondo zoopsa posepose mutanganidwiranjinso ndi dziko mutamandiranjinso maphunziro chuma sichingakupulumutseni ku mkwiyo ndi nthawi loliyatsa wakwa yesu liwiro ukuti kufuula ndisungireni kolonayo ndikamaliza ntchitoyi ndidzalandira olema ndiothodwa idzani wovutika mthupi wodwala chirani anjala wosowa chiyembekezo fikani yesu manja watambalalitsa pa mtanda mu nyengo zovutazi kufuna kukumbatirafe kuli mphoto kwa yense woyima chitili mpaka kumapeto sitikugwira ntchito yabule atisungire kolonayo tikamaliza ntchitoyi tidzalandira
exclusive from MalawiChoose.com. Another one.